done. Dun, dun, dun.
Somebody, telling me why you're falling for me. Chagala to be calling from head to toe. Chaga kumukwana na kutabu to. Hey, 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 mfuna msuja. Omula mfuna msuja. Baby, yangu wakinda. Omula mtuwala msuja.
Mangitagen ya fi bangitagen. Mangitagen ya fi bangitagen.
Mangitagen ya fi bangitagen. Mangitagen ya fi bangitagen.
Oh, a shabada.
Shabado, natandike misomoje ulida wakaima kustoweza bashabadi mbuwa beda batukula
katinyo somo na mwane. I told you African made waita kone Japan emoto kalambogini chiku isa sweetheart. Ashabada
ashanana ashanana
ashabada
shabade shabade
ashabada
ashanana onyedida.
Shabate,
shabate, shabate.
Where you been?